si wanapenda kubang. DJ Kisha please rudiai, pesa ya pombe atuna wait out to die. Dada agiza tu walai sito kudai, ila na mdende na mkuyati zota furai.
Kwanza sina shobwa viswa swadu, pesa waga chungu ila ya kwangu ni ya wadu. Kuna tabia tabia flani ukiingia klabu, bazi ya pisi wanikali las na mambu ya yabu. Domana mista kidem, bula nipige bully au nicheze game. Mana kuna madem wanachotaka fam, anakupa mchezo na anakuita shem. Wengine nuksi bala bala, afsio mchezo nyuma masha Allah. Mambo na yotoa pwani mpaka bala, unaweza kumpa pesa kodi na msha Allah. Masha Allah.
Ivi anakupenda kweli au kisa na dai wa kodi?
Hey, au kisa na dai wa kodi?
Ivi anakupenda kweli au kisa na mtumia vocha oyo?
Hey, au kisa na mtumia vocha?
Wanangu tungi na mapens bola nini?
Bora tungi.
Sijasikia mnasema
bora tungi.
Kumoka na mapens bola nini?
Kumoka.
Sijasikia mnasema
bora kumoka.
No love, no stress. No love, no stress. No love, no stress. No love, asema no stress.
No love, no stress. No love, asema no stress. No love, no stress. No love, asema no stress.
Ongeza moja mbili basongoja, itaripa bili nkiondoka. Ongeza moja mbili ongoja, itaripa bili nkiondoka.
No love, no stress, my love is priceless. Nachotaka tu ni nightstand, kuchora dita tu woundes. Nikupate nkukate kisha ucheze, nikumwage nikupe vdonge umeze. Oh, simvalie kanga minapata mawenge. Sifie chanda unaweza sema mimende. Na no upanga msito kati kwa wembe. Tukutanisha jipanga na juisi atende.
Wanangu tungi na mapens bola nini?
Bora tungi.
Sijasikia mnasema
bora tungi.
Kumoka na mapens bora nini?
Kumoka.
Sijasikia mnasema
bora kumoka.
No love, no stress. No love, no stress. No love, no stress. No love, I say my no stress.
No love, no stress. No love, I say my no stress. No love, no stress. No love, I say my no stress.
Ongeza moja mbili basongoja, itaripa bili nkiondoka. Ongeza moja mbili ongoja, itaripa bili nkiondoka.
Si wanapenda kubang.